yali andogandoza yafuba si kyekyo yekuba mu mmeeme kati ninze ensoko za mukama ntandika ennusu okubala najja ngeri yakapalo fanana nate kizike kyendi kati saakirowoozaako kiba mu ndongo egombanga nnyo ekintu mupiira konekita esonebwa omupiira ekyago nzijako yali nyalikugulu konzerwa mpaka nteekwa laazima okukuba embayira nga mbitona ebyo nnoonyamu nze kimuli nnyali erindya ebyo byokolakola nga naye ekiri kujjukiza nsonga kikyabula bufu okuva mu nsinga eyalambula eddungu n'amanya mukole singa eri alinayitwa omutemu eryengeri eyo siwagidde eriisi mu kumi abalala ne bwe nkuuliita abaliddawo kwenzijuukirirwa nkirina obuyimba bwe nnyimbye buli bawatu bijjukizo n'obwana bwange bwe nzadde buli babuva ku ssomero obwo bwe bwana bwa walukake yali akuba endongo kati gwe linnya kiri olirekawo mu nsi nga bakujjukira eribattamiiro n'eyakukusooka tajjukirwa olimba kayimba ka leero abakyala mukwate ku bbaafu gyebali mutya n'eggulu ddene yeebala okukuma baana ba maama baana ba taata mukwate ku bbaafu obukyafu bwannabakyo bukukubye okukira engulube waba mukyala eyakyafuwadde ate awo kisukkirira atannazaala wadde nayazaddeko nnyabasemba obwana lwe bwonoonye olw'enju neewunya ekintu nanti olw'obugoya bwambula mwasabuka bbali wa buliri olw'ennyumba n'ejja ekyomuuka n'ekira effumbe mukyala koobe mulungi ennyonza okutumatira ndwawo amaka gasaana mayonjo yadde olina bebi ayonka sikyabula bufu amabeere maama okukunya mu ngoyezo n'ekibaddusaako abasajja bammuyemu ku nsonga ekisanga nga nze yeekanasa ngenda n'enjiga omwengi kasita omutima gunga yaleero ewaka kwekuzika nga nkwesuulira omwo munju nga wuunyira omwo sifa kinzinzi fe abasajja ogutukeeza nga mumatumbi gwe gwaki asimbi tuzinoonyezamu abalungi mu ntunula nze omukyala eyakyafuwadde lube lwasatu sikuwa awo mbeera ng'azikuwadde olw'okukwebaza okuguba te omukyala nkwewuunya nnyo nga nkulabye nkyakya ako ke kabonero akalaga nti mpaawo gy'osula essuuka bwekaakati otambulako okubaganya ennume ekwana ozze omutamiivu naye essuuka zandiza olumba okuyuza kaleega buleega akaali akeeru ne kakyuka mu ntunula n'enkwawa ne zikufaafaagana akawo mwannyina olimba sazze wano lwabbatyobola kyafu bwe waabasibye enkalu n'enzijo bali kutulula nabuliddwa engeri gye mbakwatiriza mu kinoomu onze kampitire ku luleero etumbafuna amangu mwessanyu lyaffe eritukkakkanya eno bwe tusongwala era we mutalife eno n'ensimbi teziba za mugaso gwe bw'omanya nti oli mukyafu engoye gula za kitaka enjeru oziranga kyezinaasensula ebyama eyo yengeri esaggulidde n'abeeyombekera omukisa basajja bammwe ne baba batwalako nga mwepenya ebbaafu kola mu woteeri tonnasooka kutusavinga wecekinga embeera gy'olimu otubegere ettooke bwe nkola mu woteeri nga tonnasooka kutusavinga wecekinga embeera gy'olimu otubegere ettooke oseka n'entunula kuma nnyogo nga kkala ya kitaka Evita futa fubionde tete vivate visha wami Skati yote tuganye kuru kuru na yesi yensonga Chienfa kwe kumakara ya yongi raba kubafu Amtuyo butuyo jyoti yonga bulenge no zipu mkumuka Nchinka kasanti nebionte kekedo vifuru sirirala Obula weva lukute mkwa wanjira vietu kula Ayate chale tukometi tuneko lishimori Banji na zaka foke mkwa wabanji yuka shabalimi Ilaba mnyota baka tuwala ngechi kufo kukarombosa Weke miraka foke soge do tuguli roliote Mintu evyo visane lima wanga shibichi wana wala
Evyo mshafuare zefunda no muyomi Mshafasema wache alazize mbebe Mwate kubafu edya kionge na kukonda Onda makanga so mshafu yensoka Evyo mshafuare zefunda no muyomi Mshafasema wache alazize mbebe
Kisa chilwa tekyo na emize mindi mkwabia Magda waziri ngeta nyewe na tumivu gorola Chenkola manyi kwefuza jenzize mte mabiga Obufumbo mkwano na yani anagula geya gubi Weyo njane ya liatusa jakuta mangunyo Engambo mbinga na vazeti kawa satulula Epuba kwano na yate chivwe nisukira Wali yo musajia womwela kumye mulondola Nishigamba dayo jovochi kumye mango nyeo Nosojia sojia valantine mbwabo kishijia nyeraluka Yobie vya lero sababa kumato kumira mpira